Isithombe seshumi. Ukuphatha kwaJosefa eGibhithe. Ngesikhathi seminyaka eyisikhombisa yenala eGibhithe, uJosefa wagcina umbila omningi. Lapho sekufika iminyaka eyisikhombisa yendlala, wadayisa umbila kubantu baseGibhithe. Kwakunendlala nasezweni laseKhanani. Ngakho-ke, abafowabo bakaJosefa abayishumi beza eGibhithe ukuzothenga ukudla. Babengazi ukuthi ubani owayephethe eGibhithe, futhi babengamboni noJosefa. UJosefa kodwa yena wababona. UJosefa wababeka icala lokuba yizinhloli. Wayesebavalela edilongweni. Emva kwezinsuku ezintathu wathi kubo, "Ukubonakalisa ukuthi nithembekile, ngiletheleni umfowenu omncane lapha kimi." Wayesegcina oyedwa kubafowabo. Wayesebadedela abanye, wabanikeza ukudla, wathi abahambe.